yande joni wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jeñalle moɗon Simane Amadou jangantan habaruji e fulfulde. En puɗɗirani goo fuginan ministére kawjiɗo filla ko darto cella ɓiɓɓe adamaɓe waɗi andinore yaade e radio ji e télévision ji ɗo filla ko darto ñaw wiyetengu menen jit. Noonni fara jande dukonda syndicat ji kañ en dukonda gaɗi subaka cause sina seba jooɗa kaale. Fawar jo himɓe woɓɓe du konda far gayto e ndan leydi doso mburtake subaka e ndan ɓe kawre policiɓe ko heewi e maɓɓe du konda nangama. Hande yewtere men pindirol e gartana do filla ñaw wiyetengo ménagit kawon ko ɓoylto daaɓe sukaɓe ɗum e ndan anden ɗum fawon. Edo filla ko darto cellal ɓiɓɓe adamaɓe ni keñan gouvernement leydi men Niger e ɗo dane ministére kaw jiɗo filla ko darto hono cellal ɓiɓɓe adamaɓe kañum e ñawtigu waɗi andinore dow filla ñaw wiyetengu men jit kam woni ko nangoto hono norol ɓaawo kase du ɓoyla dane jomum nde nangi ɗum du konda min waddi ko o holli o wi loctoroje ko watta tati jeyaɗe le commune ɗiɗaɓo ley gallu ñameɗo enna no tawdani hono fawarjo ñawgu sanne sanne ene andi du konda ñaw no da ɓowo sanne ministére holli du wiide ke bandere leydi leydi Niger to du konda ni o wi no wodi nokkuje goɗɗe tawaɗe ñawgu en dam ɗum waddi ko fawarjo ni bandiraɓe amin ni eno himɓe tenere hoƴi yewtere makko kanko mbiyeteɗo Elias Soumaine Sall ministére kaw jiɗo cellal ɓiɓɓe adamaɓe nani ko a haali
fawar he ñalowmo hannden o loctoroji huɓere ñame tati tawaɗi nder commune 2 loctorore fulankoara lazare e bukkuci ñawgu raɓi himɓe tawaɓe nder cakantaraji loctoroje ɗe nder loctoroje ɗe illa go'o lewru janvier fawara laso e jeetati lewru mars himɓe lasoji nayo nanguɓe ñawgu lima nder loctoroje ɗe nayo maayi nder maɓɓe nder reedu leydi loctoroje jeegom kolli ko ñawgu wangi nder cakantaraji mumen loctorore ñame 2 ñame 3 ñame 4 loctorore kolo konni loctorore junju e cibiri ɓi ñaw indiragu menongo kokse woni no raɓa himɓe nder nokkuje gom himɓe nangi ñawgu amma ɗum hulƴinaki non fuu ngam jalade ñawgu forba himɓe gonano ñawte tuugal waɗete nder cakantaraje to loctoroje ɗe tawa jom en duuɓi ɗiɗi fa wara duuɓi laso kan en tufoyte hano himɓe ujunaji sappo tufoyte non niya
e dow filla cellal ngal ni waddi ko hooreji gomnati leydi Niger Brigira fini hannde nde o yettoyte ONPPC ɗum wonno hono fawara jondu konda campagne kaw jiɗo filla gaɗol e jogogol safareji nene ɗum du konda ni gam heɓo kankudu o faama noyi gollal ngal e golloɓe enda futtara wakkadi mo kalten o faw ɓeydo famude du konda safareji ko himɓe tufete ga Allah e batte heɓe hissa ñaw mbiyetego men jitti ngu kandu konnan toye won to tawa ɗum waddi ko fawara joni docteur mawɗo kaw jiɗo ONPPC Alhaji Mamman Isaka o haalni bandima Habibou Garba jonda jonda o dow fawara joni ɗum e ɗum won ko tawa ɗo.
Vous avez suivi avec nous
en fuu en jii ko safareji ɗon desaɗi gam irni heɓandu nokkuje ittaɗe gam ñawtude himɓe nanguɓe ñaw guudu fuu no godi batte maggu ɗo nder mangaja mawɗo oodu min naati fader minen e ardiɗo gomnati min jiiri gite amin komiɗen tawda batte keƴorɗe baade ɗe to kanti goɗɗen ɗum gomnati no he darude no waɗa kan he hoore mum o haalani walliroɓe leydi meɗen ndu nder irni heɓandu kan en du paama nder no leydi meɗen tawa saɗornam no woodi amma ko hulƴinaki garke ardiɗo gomnati o no hokka himɓe sembe e tammude du ko ñawgu no jaalete golloɓe ɓen du keɓan sembe gollude
noonni fawarjani fedde jangguinoɓe tede cause Niger e sina sebbe do hawritere mabɓe hannde nde ɓe gaɗi yewtere fa gam batte ɓe keɓe pamtina himɓe ɓe tabintina du konnani yaade e jangguinoɓe ende anda ke ɗume saabi eɓe gaɗa droit mabɓe go hikkini hikka ɗum waddi ko fawara joni ni hono bandimi Asmane Sine yeehi fotto e batto mabɓe o enɗa o yewde mbiteɗo Cheibou Dambacci goto e hooreɓe mabɓe ende nani ko haalani.
Nous avons expliqué
min kolli illu hore na kolaci bandiraɓe amin ɓe poɗago gongu no waɗa hakkunde himɓe politique ɓen sako juuɗe amin no tawa hen tawi du hana nonnon ndenne nde ni juuɗe amin no tawano ley poɗago himɓe politique ɓe noon fuu min keptano dekedidde junngo doɗerol kadin min kolli bandiraɓe amin min jaɓay e ettol jande jangguinoɓe bi'angol ngol fa ɓe gartiraɓe hano sukaɓe gonɓe no ekkito jande ni wala fuu janguino caliɗo etol jande jangino wonbe biadun ben do jewa le golabe golnati wala fu burdo wadanede etol foti jangino bebe denne be kulta wadanede do amma no minister on wiri no famdi niran jangino bebe ni dun don wattake de wad etol jande jangino der lokol dum ko baka dun to wala he dun don kai no wodi gamno hani labi ndarne kwatsawe jangino wadiri golle mun no hani jangino kawoni jande lobere
sans un bon enseignant
min andina on du kambe jangino wonbe les sina sebe e cause Niger be adake du kondane alarbar joy leur avril ko re du enda be jaham murtere balde tati noni har fille ko darto faware jondu kondani e fille nenagu wadde to enam bosso les régions mo difa so geji leydi Niger no gonna gatto enam wencagol gam batte yewtude hono yitude himbe bombe wadobe kulle bonde de enda dum waddi ko kenyan subaka yande sappo e go be jeebe potto himbe Boko Haram adinobe faware hippitere e der wurobe tengo faware jondu kondani bala tungur denne nek kiloji sappo kono mudde bosso noni fa hande région mo difa no dum waddi ko faande le habaru dum min kebini har so geedo enda ni wakalbe potte ben don so geer wotur mayi sappo e go barmi yo faawar jondule sappo e go bon tato ben barmi sanne hara filla ko darto kambe himbe bombe himbe Boko Haram be du nayo mabbe won ko so geedi bari non ni faawar jondu konda ni to en dan gayadu konda himbe gon subako en dan wurte ke gam batte hono wadde hono hollude mette mudum be jebe potte police police be ngadi ko ete gaz lacrymogène dum won tulki bonki en dan gam batte sankita hawrutere mabbe nde hew mabbe du konna funaati e juude police be won nangama Dawda Hassan du wadde ni en de do yewter firtam e fulfulde
himbere ata burti subaka o tongaya hanono fottube burtaaki ki be min yami bi iri min dum be bi idu hanono donyebe gaya goni no gadira der golle mum en der wuro gaya woni dalila burtaaki holla metal berde mabbe kenga no donyebe terfiri nanno kulle gom ber cuccuka der wuro gaya ni beedi mettinde berde mabbe dum du no tawa der dalila burtaaki mabbe subaka o police be burtaake gatti gaz ciurtinowo cankitibe himbe hewbe der ardebe burtaaki ki no komseria police be gattama pilkito komseria o har yende sappo didi nyaloma hakkilo fukkingo warti der wuro gon Musa Usman gouverneur leddi Dosso jura o yahan tongaya
non wantir ciagal majjundum biyetedo Baba Alpha latido gollo non do fille kokkol habaruji radio et television mo Bonferey kandu konna subako enda ni o motaba e juude policibe dundu konna ni hono wakkati mo min kalto oni min baa wiide oni fa warde wakkati kalto enda minen kay min kebe famuddo fille dum won ko policibe nangimo kanko Baba Alpha o endan kano woni so Allah jabi min garto habaruji garoji din enda famin laptina dum fa woda faware joni hande subako woni wonno ko faware joni hono illa ono sendari to enda Agadez illu weti wetay sanne wonno ko sogeji hawrinde mudun en policibe gardien e gendarmabe Agadez funat der wuro go enda gam batte nangude himbe kotto kemi yoy don ko be nangi der mabbe du duudal mabbe fu rewbe kany e cukalo non enda sani gonda lati kan directeur police to enda Agadez o wi ni rewbe enda kany e warbe fu ko be nangi be nangana na nagan ka e gonno ngatta suka famarbe lawol yaade Algérie e Libye kulle kada den enda faware joni subaka hande o wono ko hoggo laamu ton enda laamido leydi tawa kanyon du konda ni ngulu wat ton enda ngulu ngudu konda wadi illu subaka non nenne wakkati julde subaka non ni Alhaji Mahamadou Moussa kan woni laami leydi tawa o haali o wi hono ngulu ngu ko wadun enda ni on no wodir dama sabu bi adam fe goto maaye der majjum kanon kulle kewde boni enda ngulu ngu noni eden gar edo filla ko darto latol na biendu konna pirto balli har filla dendori don durwo kam waddi ko faawarde ni fedde hawjinde durwo e leydi Niger yetende feni lit na adi wadde hono durwo duro ngodu konna jago aljumaare wonje go lewru mars woni ko fuddete gote ngelita kena koppa mo horje leydi Niger dum dugam batte hono nyalaane de hojino laamu rawane de enna warti noni be gadan kase koppu goddu konda hono neddo leydi Nigeria biete Aliou Maga Takarda Sarki Yamma dum du konna fu watta kena do enda ni nokku hoggo den dori Abubakar anda kawoni horejo hono keddi ko darto duru e leedi men Niger nani ko haali do filla noy won ko duru ngo wadirto
pour ce qui est de la coupe du président
coupe ko horejo leedi on de region jetati joji din region fuddur wobe njonjoyo yarata ko coupe Aliou Maga Takarda o makoy dundu durwobe jetato hodibe be der njenjo region benfu njatan durwa le nyaloma arana on mingatana durwo ittondirol le nyaloma dida bondu moyno fuddur tana liba heba ya to durwo mangogo nyalom tatab ondu durube hebbe wurti arande ben ndur woyta ni ko ben durwa heboyde nokkure arande ne e ko nokku didabu ngun gadam no min ciriyota e wadde durwo ko potal bibbe leydi den ko min jaha ko durwo kuppo leydi afrika gadam mudu non min jata ko durwo francophonie ngon mido watta dande e horebe ben hana ko be mbowuno warde be nangana min gan durwo ngon wattana de lewru me amma senegal kay lebbi nayni ko durwo be mun nangi no ekkito min tiagi lake durwo be amin amma min gala bawde ko yarta
de le metro vert
Wati joda kalem moy studio kalam
gam martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joni
studio kalangu yaadu leydi Niger
yerno mbirno mi on ni ar fila ko darto nyaaw men jitt ko boyelto daade sukabe nangoto norol baaw dum endan kanyon ko kalte hande yewterde den non wonno ko farjo na hanta e paamen dum woni ginanda o do nyaaw noy nyaaw ngo nangirto bi adama se nangi noy wadoto e neddo noy wonno safari mum wadirte dum fufa keben paamen dum non bandimi nafisa adamu ye yewde docteur Haidara Haruna latido jo andal san do fila maju nani ko haal
La méningite, c'est une infection de méninges.
Nyaw boylo daade sukabe nyaw nango gani hore no no watta gu ande ni wulu wulu mango hore no nawa sey tourre tokka amma tourre de no sede tourre pappe ir bibbe nyaw guunu duudi amma ko ete menengo kok der francire buri nyawnude menengo kok o wadama chefe kewde misali menengo kok a b w 135 e konandi menengo kok oni wangata faraabe himbe hewbe hartimode dabune e puddol cedu nyaw gu buri wangude der hendu nader jode nyawdo neddo yaawi nangude safari nyawgu no hoyi ide heboodu der loktoroje fu balde jeddi de joomum waddi lawama joomum nyawti wala fu to ladata hemu amma ko buri nafude woni wattande nyawgu hitere to nyawgu nangi neddo do ko yaawi o yaare loktorore amma himbe jaawa gaddi nyawbe mum dum wadi wobbe no larda himbe no tawa hande der wakkati mo buri wangude denne himbe kakilo illa goter del alamaaji di bi umi di giama e nyawdo o yaare loktorore loktorobe bendu do ko yaawi poda diyam baawo joom dam ete gam faame der irbi be nyawgu irbi ngel nyawgu enon den safare nyawtore den soode resi ko watta togu fuddi raabude gu tabbite himbe tufe ko watta gu jaalama
pour prévoir éventuellement donc en cas d'épidémie si ça s'impose faire la vaccination
o wonno docteur Haidara Haruna latido jo andal sanado filla nyaw boylo wono faawarjon daade himbe ngu endang do mudum won ko hande de habaru me fulfultili elen jon kam e leedi hewtene en jango on nana habaruji e fulfulde ko min ganta ton do endan ni studio kalangu hawtade bandiraabe amin waddube balla mudum ko nando habaruji mi o wana mi to assalamu alaikum mbalata jam wali sem accidan asmana sina habaruji aw sankore
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jena e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jena e jeddi tobere joy fm
maradi
do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tobere joy fm
maradi
do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembere joy fm
Ketine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum